Yo, Baba, it's coming cold. Excuse me, Karen. Moko, mini chua miezi na miaka kujuona nipenda. Siku zikakata, tukachana kalenda. Wakaja wakaka, wakaka, wakakwenda. Bado upo hapa tu, nashato wa mimba kibao. Ushajana nao, ushajana nao. Mapungufu yangu, meshinda na nayo. Na umefunza kupenda, na nikajipenda. Na wanaugo shulo, vengu walishindwa baba. Wanaumevicha, wakanilisha shombo, wengi vidagana. Nikaosha vyombo, kula kuzagana. Wakacheza ndondo, tungi ni zabalo. I don't know man, celebrity too. Ganga wako menishinda mizuzu bu. Don't you know man, I guess you know that too. Tamu kama mua, man I'm in love with you.
Nilicho waifanya kwako kibaya, unisame.
Kela wama, umenishika nkashikika kuna namna. Unaitika na chotaka ndo unafanya. Na unaridhika hata nkisema hapana. Na mama kasema unanifasa. Mini nani mpaka nika katala. Though your mama na isi minister love. Wanadamu wanasema takutema after. Ukichacha ukikosa ukafulia. Ntakuwa na wewe ukicheka na ukalia. Ukasima madede tuende kushoto kulia. Na mbeleko ndo ni bebe ni lale na kusinzia huh? Excuse me dear, I ain't joking. Venye wana wivu wakituona they be choking. Aina galoki, we be smoking. Na mwitaga bebe kwa bedi na mwita donkey.
Nilicho waifanya kwako kibaya.
Kata na kata, nina mwita sukaru yukaka. It's coming cold, get me light. Wanna look back.